Tukatwambadebyokulwanyisa kubanga tetumeggana na mubiri na musaanyi. Wabula b'amasaza bafugira mu kizikiza, n'emyoyo gy'omubisitaani egitegera mu bwengula. Twesibye amazima ng'emisipi mu biwato, obutuukirivu mu bifuba twenaanise mu bigere. Enjiri ey'emirembe okukkiriza z'engabo, obulokozi ku mitwe zesseppeofe ze twesaze. Tukutte n'ebitala mu mwoyo nga ky'ekigambo kye, era luno kazaabike. Mwebale kuwangula.